isikhathi lakho nokholo lethu losuku livivinywa ngokweqiniso ilakho nesuke siphathwa ngokungenabulungiswa khona. Iphutha longabinabulungiswa into le eshisayo enhlizweni zethu, kuyinto engavesi iqhubuke igaphakele ngaphandle qedibe ngumlilo wequbula wona onginakulawuleka. Angikubingelele ngiphinde ngikwamukele engosini Fresh, ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Ngingacela ukukubuza, uke ucabange la khona kunguwe owabusesayidini longabuthola ubulungiswa? Into othi uma uyicabanga ubona ukuthi yayi-unfair ngokungachazeki, onganzima ngisho ukuthola amagama angasho ngqongqongqo achaze kangcono. Wazizwa unjani kuleso simo? Wazizwa ufuthelana, ufuna ukubuyisela, kumbe uphoxeke lokho okwedlulele, kumbe wavese waqhubeka nje nempilo? UDavide wabheka nezabelo zakhe zongaphathwa ngobulungiswa kaninginingi empilweni. Nakho kuwumuzwa wakhe kwesinye isimo oyebhene naso. Amahubo 39 verse 1-3, ngithe, ngiza kulindela indlela zami ukuze ngingone ngolimi lwami. Ngizogcina umlomo wami ngesifonyo omube sekhona phambi kwamehlo ami. Ngabindela impela ngathula, ngathula. Nakukho okuhle. Kwavusa ubuhlungu bami, inhliziyo yami yavutha phakathi kwami, kwaphembeka umlilo ngisazindla, ngakhuluma ngolimi lami. Nginesiqiniseko ukuthi le ndaba uyizwa nawe ingena khaxa kuwe. Kulesigaba wayezama ukwenza okuhle, kodwa omubi wayelokhu eminyokomula ngokungenabulungiswa. Umlilo wavutha kuDavide ngaphakathi, wayefuna ukusho okungaphakathi, futhi yilapho kulesi sigaba kanye okwabizwa ukuba enze isinqumo sakukhethayo. Sizokwenze njani ngalo kungabinabulungiswa obenziwa kithi? Sizothina isihlobo sami? Ngakube sizovese sidedele umlilo oshaya enhlizweni ngaphakathi? Amahubo 39 verse 7. Kalokhu-ke Nkosi, ngilindele ntoni na? Ithemba lami likuwe. UDavide wakhetha kahle. Esikhundleni sokudedela umlilo ovutha ngaphakathi, okwakuzobe kufanele futhi uthi awudedele, kodwa wakhetha ithemba. Hayi ithemba nje eliyize, elingabazekayo, elingazeki kahle, cha, wakhetha ukulinda ngesineke, athembe Nkosi, wena ozokhetha kuphi. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungasithinda kunombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067-706-0077. Angibonge.